Ashama promise, meniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise, Ashama promise, meniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise, Asha ulinipa ma promise, tonane. Ashama promise, meni ya ibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, ulini ahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise, Ashama promise, meni ya ibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, ulini ahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise, muda sita dakika mbili, watu wanafunga la. Ninaletewa bili, ninaanza kushangaa. Bili ni 22,000 na mapene kadhaa. Mfukoni na buku mbili, naanza kudua. Oh, 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 oh. Nikawapiga Kiswahili, meneja mekataa. Nikaona isiwe shida, noma isijezaga. Nikawakabizi pete na cheni, maweta katamba. Ndipo nikagundua zimeniponza tamaa. Oh, 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 oh. Nikawapiga Kiswahili, meneja mekataa. Nikaona isiwe shida, noma isijezaga. Nikawakabizi pete na cheni, maweta katamba. Ndipo nikagundua zimeniponza tamaa. Ashama promise, Ashama promise, niaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise, Ashama promise, meniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama promise,
well, kona double B. Hii ni kwa master wenzangu wote wanaopenda kupewa vya bure. Ehe. Siku itakuja kukukuta kama ilionikuta mimi. Ashama pro.
Ashama promise, meni ya ibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, ulini ahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama pro. Ashama promise, meni ya ibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, ulini ahidi, ukashindwa kufika, haiwilonipata, haiwezi nirudia. Ashama pro.
Sani na Ilala FM Studio. Aha. Dully Sykes. Siki mkubwa. Wee.